Yes, you guys can look at it.
Muslim and Jabra will come after this.
We will have a problem.
We will have a problem with each other.
Must be good.
Yes, we also bring you.
Praise Jesus so much.
Thank
God.
He's
continued to give us grace.
And
he's referring to us. And we need to seek it. This time we have. Is for seeking God to get to know Him. That is the time we have on earth. If you thought you see, you have time for many other things. But most of the time, which you even pray for, if you
will
not be using it very well, at the time of seeking God to get to know Him, today the one in hell.
Asaba kimusinga Mukama agoyamaladda ku musajja mwami tegeeri yali omusuubuzi agambe bamuzza ku musajja mu busuubuzi eyali mitawaali gyensi eno asaba kimu bamuzza atlist kale kasasiro gyabaalya naye ng'ate afunye akaseera k'okwetereza ne
katonda
n'ekiseera kye kimu kifuna bali tebakyasobola kudda naye ffe tulina obudde
obwo
okubukozesa obulungi tusalewo ekigambo kya
katonda
yesu yebazibu twetaaga okusalawo okumanya n'okunoonya katonda
omutegeeri
ekikwatagana obulamu
butaggwaawo
kiri kumanya katonda
omuwamuzibu
ne kristo yesu bwe
yatumayesu
yebazibu
ekyo
tusoma nnyo mu yokaana 17:3 nti obulamu butaggwaawo
kwe
kumanya katonda omuwamuzibu ne kristo yesu bwe
yatuma
kitegeeza ki nti obulamu butaggwaawo tebuli mu ggulu buli wano kuffe buli wano kumpi naffe
just near us.
Yes, you ever see.
Praise God. You decide it here.
When
you get from here,
when
you come
to here,
you can live in heaven all the time. And when he speaks with us, in the throne
of the
heart,
he says,
before your life and death, choose. It means what? Life is right here. Choose.
Obulamu obuli mu kumanya katonda
omuwamazima
ne
kristo
yesu bwe yatuma bw'osuubira nti obulamu bugenda busigalamu
nga
bwakolemu okulondawo tojja sobola
kubufuna
wano wano wennyini buli wano mu nsi yabuleeta wano era bulamu oyo naye mukama waffe yesu nayogera lwatu mukaana 14:16 nz'obulamu ekkubo n'amazima yesu yebazibu kati bulamu oyo ayogera nga yajja mu buzibu bw'ekitabo ogwa mwogerwao ne bulamu yakumi oli waddemba okusalawo okukkiriza ebigambo by'omu kitabo osobole ofuna obulamu oyo ye kristo kyekigambo kya katonda bayibuli emwogerako yokaana emu olwokutaano ti obulamu bwalimu ye
dala
obulamu ne bwomusana gwawe kati twetaaga ye singa tusobola okufuna wano kijja kuba kituyambe nga tutuukiriza ebyawandiika
eyogere
omwana
olimu
okubulamu
yesu
yebazibu kuba tulaba zabbuli 2:12 tetunanyogera omwana tetujja kubulira
mukuwabula
tujja kusobola okudda ewaka tutuukirye eddala mulamu
buti
amiina kale tulina okukkiriza kristo nga bayogera mu ngeri yesula
ey'8:35
ti buli araba ye araba mulamu bonna abamwonoona basobya obulamu bwabwe bonna abamukyawa baagala kufa yesu
yebazibusebyo
byonna nga biri
bwebyo
kitugwanga okwewaayo eri katonda kituufu obeerenga okukola emirimu
gyeyokunaddala
ekyo ekiri mu
butuukirivuekinaakusobozesa
ate okunywera mu
Katonda
naye ebiseera ebisinga byonna
ekintu
ky'oba olowoozaako ennyo
okukoza
otya okunyweza obulamu
butaggwawo
singa bigaana wano ku
nsiomugagga
ne Lazaro lwayawukana
webonaye
bonna baali ku nsi
omu
yalondawo okufa
omulala
n'alondawo
obulamu
era n'abeerera ddamu bulamu
obutaggwaobujjudde
essanyu
yesu
yebazibwa somanya byonna bye tukola ku nsi
nja
kukusaba ekintu
kimu
funa okumanya osobole okunyweza obulamu
kubanga
obulamu obutaggwaawo okumanya Katonda
omuwamuzi
ne Kristo yesu bwe yatuma
emagombe
teri
kutegeera
era bw'oliba omaze
okugwayo
toliddamu
kutegeera
abantu ba mukama
bazikire
lwakubula
n'olwensonga
funa okumanya
kaabirire
okumanya
era
nga ngero bbiri bwekugamba
mukaabirire
okumanya
mukaabirire
okutegeera
lwaki
tubikaabirira
kubanga
oli yagala okubikaabirira nga tukabifuna omugagga akaabira
naye
tasobola kuweebwa
chance
yesu
yebazibwa
so tukaabirire okumanya bingi by'obadde okaabirira mukama nnyumba mukama emmotoka
byonna
ng'okaaba n'amiziga n'osinta n'ebigere
naye ate
yakugamba kaabirira okumanya
n'okutegeera
singa onaafuna
bino
era singa onaabikaabirira
ojja
kubanga kabaka Solomon yesu
yebazibwa
kabaka Solomon agenda asisinkana Katonda mu kwolesi mu bassekabaka ekisooka ssatu Katonda amugamba saba
ky'oyagala
naye yamugamba
mpa
omutima omugezigezi
era
okutegeera Katonda n'amugamba osabye bulungi ani ayinza okusibwa Katonda
ng'asabye
kubanga abali mu biri bonna tebayinza
kusanyusa
naye bwe yasaba amagezi
n'okutegeera
yali asabira mu mwoyo kubanga yasaba n'asaba n'owokutegeera mukama n'amugamba kwotasabye kuwangaala nakusanyawo balabe nakugagga kati nkuwadde amagezi wadde okutegeera tenkuwadde n'okuwangaala wadde n'obugagga bwonna yesu yebazibwa era n'amukuutira tewalibaawo amwenkana mu mirembe kubanga yasaba ekisinga obunywevu yesu
yebazibwa
so mu kiseera kino nga tweyongere mu lugendo
lwe
tuli bulaba emyaka musanvu yesu yebazibwa era tugibikuliddwa okukakasa nga mukama yali abikulemba ebyo gy'omusanvu nga ge maaso g'omusanvu haleluya naye maaso gaba musanvu nga gakulomwa omutukuvu mu bujjuvu bwe tulabye bingi omwoyo omutukuvu era we tutuuse twagala okukomekkereza ekitundu ky'omwoyo ekitundu
ekikwatagana
ebikwatagana ku mwoyo omutukuvu
yesu
yebazibwa nakubawe twagala kujjako siri kubanga tubadde tuteekateeka bulijjo nga tukuba mukama engeri gyatuteekateeka okujjako siri ku kitabo bbayibuli okusobola okutegeera ngaekitabo kiramu era nga byekyongera bwebiri yesu yebazibwa tewali kiri mu
bbayibuli
kitaliiwo
buli
kimu weeki
wabula
osobola kuggibwako siri
oba
okuggibwako ennyukuta eno kubanga gw'olaba nnyukuta naye ate ennyukuta byeyongera
bwebiri
kabe twasembayo okulaba
nkyamu
ku kitabo ky'okubikuli
essula
ey'okutanda ey'omukama bwe twalaba nga babikula ekitabo naye nga buli kye babikula mu kitabo
na buli
kiri yesu yebazibwa so gye emyaka omusa mukama gye yamala ng'atambuza olugendo olugendo lwegulolamu olwatambira mu bayibuli yesu yebazibwa emyaka musanvu tujja kuba tulaga entambula ezaku
kisulo
singa tumala okuba nga tugyeko siru ku kitabo kino olyoka olaba engeri mukama gye yali akibikulamu yesu yebazibwa so mu ebyo byonna tugenda kuba tutegeera kubanga atugamba mu ngeri eno essuula esooka nti bwe tunakkiriza ne tugonda
ogenda
tuyiwako omwoyo n'omwoyo atuleetera okutegeera
ebigambo
ka tusomeyo essuula esooka
22-23
engero essuula esooka n'olunyiriro 22 mwe abatalina magezi mulituusaawo okwagalanga obutaba na magezi n'abanyooma okusanyukiranga okunyooma n'abasirusiru okukyawanga okumanya mukyuke olw'okunenya kwange aba n'afanga omwoyo gwange gye muli anaabamanyisanga ebigambo byange
yesu yebazibwe nti ebigambo by'obwakabaka bwa katonda tulina kukkiriza omwoyo omutukuvu atuyiibweko omwoyo omutukuvu bw'ajja kuffe nga bwe tuzze tulaba bulijjo engeri gye yakuŋŋaanyamu bayibuli kubanga twatunuulira mu isaaya 34:16
nti
omwoyo wa mukama ye yakuŋŋaanya ekitabo kya mukama era mu kukikuŋŋaanya ye yakitegeera era yakitubikkulira era bwe twali tulaba siru z'omusanvu ezibeera ku kitabo kino emyo omusanvu gye gyakikola era kati okusobola okugyako siru zizino n'osoma ng'olabira ddala buli kintu yesu yebazibwa olina kudda eri mwoyo mutukuvu nga bwe tugenda okulaba leero bulijjo badde ogamba omwoyo mutukuvu nyamba ntegeere naye nga naawe tomanyi anaatandika atya okukuyamba okutegeera yesu yebazibwa kati olwaleero ogenda tutegeera omwoyo ayamba atya okutegeera kyolina osooka okumanya tuze tusoma ku bujjuvu bw'omwo omutukuvu ng'akolebwa emyomusanvu gyakatonda nguze tusoma mu isaaya 11:1-2 wabula mu kubikkulirwa esula ey'okutaano ey'omukaaga ne batulaba nga ge maaso ga katonda omusanvu kati olw'okuba ng'akola siru zi musanvu tusobola okuziggyako ne tulaba ebintu byonna yesu yebazibwa era katugenda kujjako emuku kwemu ekitabo kikwanguyire omwoyo omutukuvu olwaliro agenda kuba ayingira otuukiriza ebyawandikibwa ebyawandikibwa nga bakoliso ekisooka essula ey'okubiri nyola omwenda paka olw'ekumi n'olumu katusomeyo
bakoliso ekisooka essula ey'okubiri n'olunyiriri olw'omwenda bakoliso ekisooka essula yakubiri n'olunyiriri lwa mwenda tugamba bwenu
1 Corinthians 2:9
nga bwe kyawandikibwa nti eriiso bye tolabangako n'obutu gye kutawuliranga n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna katonda bye yategekera abamwagala
yesu yebazibwa nti ngaera bwe kyawandikibwa okutu bye kutawulirana bitayingiranga mu mutima era byotalabanga katonda ali ebitegekera abo bamwagala ebintu bino tebiri mu mmotoka tebiri mu mayumba wabula biri mu byama by'obwakabaka bwa katonda nga bwe twasoma buli n'atugamba muwereddwa omukisa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa katonda era n'okubiraba nga bwe twalaba mu Mateyo 13 nti tuwereddwa omukisa okulaba ebyo byonna ebiri mu bwakabaka bwa katonda kati waliwo bye tutalabanga mu bwakabaka bwa katonda bye tutabikkulirwanga era nga tebiyingiranga mu mutima gw'abantu omwoyo omutukuvu agenda kuwaakuwa engeri gy'osobola okutegeeramu bayibuli otandika okubikkulirwa ebyo ebigambo ebitabikkulirwanga bantu era byotategeeranga yesu yebazibwa ebyobwetaavu bwaffe bw'aba abyogerako abantu obuyinza mu bwakatonda bwamaladde okukuwa byonna byetaaga mulamu buno ndi kumuweereza abyogera nnyo mupita ekisooka essula esooka n'olwokusatu mupita ekyokubiri essula esooka olwakusatu nti ebyo byonna yabituwadde naye waliwo bye twetaaga ebikolebwa mu ggulu tubikole ku nsi kuno kati byagala okwongera tubikumi
twongere
mu bakoliso
First Corinthians chapter 2 verse 10.
Naye ffe Katonda yatubibikkulira ku bw'omwoyo. Kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Kubanga muntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Era bwe kityo n'ebya Katonda tewali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda. Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda kyo tetutegeere nga Katonda by'atuwa.
Yesu yebazibwe tugenda kuba tweyongera okutegeera Katonda byatuwa ogula. Yesu yebazibwe ebimu ku mirimu gy'omwoyo
mutukuvu
Bayibuli yogera ku Yokaana sura ekumi n'ennya mulaga omukaaga agamba nti bw'alijja alibasomesa byonna era alibabikkulira byonna n'abajjukiza byonna. Yesu yebazibwe so mutukuvu bw'atuuka ku nsi emirimu gye gy'okutubikkuliza Bayibuli tegikomangako wabula ffe twamwejjako netwandikamu atubikkulira emmotoka zaffe n'amayumba gaffe gigali so ng'alina ebintu ebikulu eby'okutubikkulira amayumba gaffe baabikwasa bamalayika okubitulijira.
Over the angels to bring them to us.
Yesu yebazibwe. Era bamanyi buli kimu gye kiri. Kati twetaaga kwetereza mu kigambo kya Katonda bumaleete kubanga bamalayika balimu okutuukiriza kigambo kya Katonda nga bwe tusoma mu Zabuli 13:19 paka 22 kati olw'okubeera okutuukiriza kigambo kya Katonda n'omwoyo omutukuvu ayagala abikule ekigambo kya Katonda tukitegeere tukisabiremu. Yesu yebazibwe olwo nno bamalayika bakituukirize era nga bwe tuwulira mu Yokaana 15:7 tebiga bwe mubeera mu nze mukama waffe Yesu bw'ayogera bwe mubeera mu nze n'ebigambo byonna biri mu mmwe musabe buli kintu nakyo lwaweebwe wabula ani alina okuwandika ebigambo bino mu ffe. Bayibuli yeyogera mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okusatu n'olusooka paka olw'omukaaga nti omwoyo alina okuwandika ebigambo bino mu ffe naye tasobola biwandikamu nga tobitegedde nga biriko siri oba nga biriko envumba eri ekoleza obutategeerera kyaki kye bagamba. Kati ebigambo bino n'obutukuvu kimwanguyira obiwandiika singa obeera obibikkulirwa. Yesu yebazibwe so n'obutukuvu agenda kuba ayogera okukola emirimu era nga tuzze tumulaba yakuŋŋaanya ekitabo ng'akozesa bamalayika wamu n'abatukuvu abatume ne bannabbi. Yesu yebazibwe so nga tutandika omulimu ogwo mukama ayagala abikkula ebigambo era nga bwe yagamba nti mumwe mulimu anointment eri mumwe ebayigiriza oyo emwoyo mutukuvu alina okubeera mu ffe yatuyigiriza ogenda kubikkulibwako ebyo nga biringa ebitono naye nga bisobola bikkula Bayibuli yonna bigenda kubeera mu bufunze ddala. Yesu yebazibwe bigenda tandika bino tugenda tandika n'omwoyo wa Mukama si buli kijja atadde ku Bayibuli era singa obeera omusomeddemu kiki osobola okutegeera osobola omumanya nti bino biri mu mwoyo wa Mukama. Yesu yebazibwe Bayibuli bw'egamba mu Exodus esuula ey'amakumi abiri olunyi olusooka agamba bw'ati tutandikidde nga tubikkula ebikwatagana omwoyo wa Mukama. Ekigambo ekyo ky'ogenda okuwuliza kyayogerwa mu mwoyo wa Mukama. Wuliriza bulungi ogenda kweyogera
okinnyonnyola.
Katonda
n'ayogera ebigambo byonna ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobangana bakatonda balala wendi. Teweekoleranga ekifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde wansi ku ttaka.
Yesu yebazibwe wuliriza bw'oti nze Mukama Katonda tobangana Katonda mulala wendi. Wuliriza bulungi nnyo tugenda okuwulira waliwo kitaffe waliyo omwana n'omwoyo omutukuvu ekyawandiikibwa kino bw'oba kitunuulira nga kikugambye Katonda ali omu bw'osiŋŋaanayo kitaffe bw'osiŋŋaanayo omwana n'omwoyo omutukuvu toyinza okugwa
for you.
Naye bwe tutunuulira mukama omwoyo wa mukama bw'aba
atukula we see branch springing from the word whom we know the son together with the father
bano ye muntu
omu
kati bw'ayogera tobanga na katonda mulala wendi alina ekigambo kye alina omwoyo omutukuvu ate era oyinzasingana bonna babayita
lord
mukama yesu
yebazimu
kati siru gye tulina nti tetumanya yogereddwa mu mwoyo ki lwali lwogenda kweyongera obutegeera ebikwalagana n'omwoyo
omutukuvu
n'omwoyo wa mukama yefuka bwati kubanga ojasiŋŋaana nga yesu mukama osiŋŋaane kitaffe naye mukama osiŋŋaane omwoyo omutukuvu nga naye mukama naye ng'akugambye tobangana bakatonda balala bweri kitegeeza ki yesu okuba mukama ate n'omuntukuvu ate ne kitaffe bano kitegeeza musiru yaabwe yagamba ye muntu yesu yebazibwe kati okujjako obutabangana katonda mulala waali kikubikula tolina kubaga na kigambo mulala yena kitaffe mulala olina kuba na mwoyo mulala oba otegedde bulungi kati muba tokitegedde kikuleetera okulowooza ate nga waliyo ate ne kristo ate ne yesu omuyita katonda ate waliyo n'omwoyo mulu naye mukama tikimbuza buzizi yesu yebazibu kati ekigambo spirit of the lord omwoyo wa mukama lord eri gy'olaba egwa ku kristo mukama waffe ate egwa ne ku kitaffe yesu yebazibu kino kijja kitya nti oyinza osiŋŋaana mu bayibuli nga bagamba mukama nga ye yesu oba mukama katonda ne wasiŋŋaana ng'olumuboogera yesu yesu yebazibu so ebiri ababegamu omwoyo wa mukama biri mu nti tobanga na katonda mulala okuggyako kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu kitegeeza bw'oba osoma mukama mu bayibuli ayinza okuba kitaffe ayinza okuba kitaffe ayinza okuba
omwami
yesiro eyo gyawulire tawaanya abantu ne bagamba nti ye katonda tali mu busatu ekituufu kiri bwekyo era ye tali mu busatu ye muntu omu niwenkuwadde ng'ekigambo kya kitadde wali ebbali n'omwoyo gwe wali ye amala n'akugamba naye tuba muntu omu ekyo kibuzaabuza nnyo era bano balowooza nti yesu ayinza okuba si mukama yesu yebazibwa kyova olina mu kubatizibwa olw'okubanga bonna ye mukama mu mataayi
28
olunyi lw'ekumi n'omwenda kino nakyo
kibuzaabuza
lwali tuyingira okubatizibwa mu linnya erya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu lwaki njagala ebigambo ebyo
Matayo
28:19 lugamba kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira
mmwe yesu yebazibu kati ekigambo mukama emabega waliyo kitaffe waliyo omwana waliyo omwoyo omutukuvu yesu yebazibwa bano ye muntu omu era kyova olaba ng'obatizibwa oyingira mu linnya erya kitaffe era nga liri omwana era nga liri omwoyo omutukuvu ogenda kubiramira wano omwana byabikkula nti wansi we waliwo ekigambo ye mukama afune era waliyo ne kitaffe okusinzira ku kikondo ky'ettaala kino kukiraga yesu yebazibwa kati bw'obaggibwako siiwe ebyamaliko ojja bisinyuu nga bigamba ayi mukama naye ng'ate olumu bagamba mukama yesu okugeza kankuba ekyokulabira mu 2:15 katugendeyo mu 2:15 olulyo olusooka n'olwokubi
lubereberye essuula ey'ekkumi n'ettaano n'olunyiriri olusooka oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulayimu mu kwolesebwa nga kyogera ntitotya Ibulaamu nze nga boyo n'embeerayo ennene ennyo Ibulaamu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda
wuliriza bulungi nnyo Ibulayimu agamba ekigambo nti ayi Mukama Katonda kati oyinza okubuza n'ogatira kakyali kigambo kya Katonda kati Ibulayimu n'addamu Mukama w'ekigambo naye Ibulayimu ekigambo akiyita Katonda amwanu kula amugamba ayi Mukama Katonda yongereyo wansi omuliro kyekugambe ng'ojjasinga na Yesu bw'aba alabise ng'ekigambo nga bamuyita Mukama ate nga Katonda
Ibulayimu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onumbaki kubanga ntambula nga sirina mwana naye alirya ennyumba yange Damasiko Eriyeza Ibulayimu n'ayogera nti laba nze tombadde zadde laba era laba eyazaalirwa mu nnyumba yange ye musika wange era laba ekigambo kya Mukama
ekigambo kya Mukama n'akomawo
ogwokubiri
n'amugamba
nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo naye aliba mu ntungo ez'obugwe aliba musikaawo n'amufulumya ebweru n'ayogera nti tunuulira eggulu kaakano olabe emmunyeenye bw'onooyinza okuzibala n'amugamba nti ezzadde lyo bwe liriba bwe
lityo katulaba ekigambo kya Mukama ng'alabisibwa
eri
Ibulayimu
unto Abraham
era nga Ibulayimu amugambye
Abraham tells him
ayi Mukama Katonda Yesu yebazibwa omanyi bakyaliwo ekityo Bayibuli eyogera mu Yokaana essuula esooka oli olusooka paka olwokusatu katusome
Yokaana essuula esooka oli olusooka lugamba ku lubereberye waliwo kigambo kigambo naaba awali Katonda kigambo naaba Katonda
Yesu yebazibwa ku lubereberye waliwo lwaki Bayibuli etandise ku lubereberye waliwo kigambo omwami ku byatuli kuna otuyita omwoyo wa Mukama bw'aba atandika agamba ku lubereberye waliwo kigambo kigambo ng'ali awali Katonda olulimi olutegedde era nga kigambo Katonda Yesu lwaki tebagambye ku lubereberye waliwo Katonda ng'ekigambo kiri naye batandise baba waabwe ku lubereberye waliwo kigambo kigambo naaba awali Katonda kigambo naaba
Katonda
olulimi olutegeera
ani
alategedde Katonda oyinza okugamba lwaki Bayibuli etandise ku lubereberye waliwo kigambo ekitegeeza kigambo ye yasooka najja abeerera awali Katonda olulimi luyinza okubuzaabuza naye bw'oddana omwami kutunda bitule ebyange otegeera nti omwoyo atubikkulira agamba ku lubereberye waliwo kigambo kigambo naaba awali Katonda awo olutegeereka era osobola omumanya lwaki yatandika ava ku kigambo ate n'adda ku kitaffe kigambo mwennyini oyo era nga Katonda kubanga olulimi olw'ekkumi n'ennya agamba
Yokaana essuula esooka n'olulimi olw'ekkumi n'ennya kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa
kati kigambo si kigambo eky'omumwa kigambo kristo mwennyini yeyalabika ano ku nsi kati bwe tuba tuwagira Mukama oba mwoyo mutukuvu byatubikkulira mwoyo wa Mukama ye afa ku kimu kumanya waliyo Katonda ye kitaffe ate era ye kigambo Yesu yebazibwa nti kikatonda olw'okuba naffe tuli myoyo egyava ku ye bwe twa tetunaba kubaawo kitaffe bw'alabisibwa neyeggyamu ekigambo kye neyeggyamu n'omwoyo wa omwoyo we kati kigambo n'abeera olwazi ffe ate bwe twatebebwa ng'emyoyo era Yesu yebazibwa oba ontegedde bulungi kitaffe olwatandika kigambo naye n'atandika Yesu yebazibwa kyova olaba kigambo mungere suri yomuna na kugamba bwati njaka no yongere okubikulima bwobo soma mwuri lechigamo mukama
uwa
mukama katuna uri lisanyo ainzo kuba Kristo ainzo kuba chitafa ainzo kuba mwuri kuba lechigamo mwenyini angamo mungere suri yomuna na mwenye wabi mwepi
mungere suri yomuna na nori yomuna makuni alini mwepi mukama yali nange ekkubo lyewe lyasookera okusooka emirimu gye egyedda
wuliriza kigamba agamba bwetawulidde mu yokaana ku lubeerera waliwo kigambo kigambo nabo bali gamba eddoboozi eriri mu ngero ligamba ye mwenyini kigambo yagamba kati ate mukama yali nange mukama
yomu
kitafu yali nange ekkubo lyewe lyasookera nti twatandika ffenna
together.
And
began with the
Lord.
Where his way began.
Mukama
there are seven ways.
So,
the first way is the
Lord.
Where
did
the
Lord
begin?
Where did the Lord begin?
Where
did
the Lord begin?
Where did
the Lord
begin?
Where
did the Lord begin? Where did the Lord begin? Where did the Lord begin? Where did the Lord begin? Where did the Lord begin? Where did the Lord begin?
Where
did the Lord begin? Where did
the Lord begin? Where
did
the
Lord
begin? Where did
the Lord begin? Where
did
the Lord begin? Where did the Lord begin? Where did the Lord
begin?
Where did
the Lord
begin? Where did
the Lord
begin?
Where did the Lord
begin? Where did the
him.
That's why
you seem to pass through
them
and put down the power.
Yes, we was
praise Jesus.
Katamu za zilo. Umundi ena kugani. Yesu si mukama.
Jesus is not Lord.
Yesu mukama.
Jesus is Lord.
Katunda.
Is God.
Chabaku nyote. Yeye aliwali na chitamu si kumtani kwa wengine.
The power in the beginning.
Ngadona kuwa wachini
tu. Nothing was existing before.
Mugere sura ya munana n'oluyirirwa makumi abiri mu bibiri mukama yali nange ekkubo lyewe lyasookera okusooka emirimu gye egyedda nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe
okuva ku lubiriberye
ntandikwa
baatandika
kigambo nga wali
n'omwoyo omutu Yes, we
praise Jesus.
To whoever will not come back.
All of them are Lord.
Because
one was first before the other.
What did we just say?
No, no, one began right that the other was also right there.
No, no,
the Holy Spirit is right there.
That's
what I told you.
But
you
already said to me.
There are three witnesses in heaven.
They did not
all things from the beginning.
Yes, we
praise Jesus.
Never to get the
I want us to go to this scripture in Uganda fashion, it's not there. If you put it in, it's God.
First
John,
chapter 5
verse
7.
Even some English
versions
have not the scripture. This one was brought out.
For the one here,
that Christ Jesus is Lord. 1 John 5, 7.
The first letter of John, chapter 5, verse 7. For there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one.
Yes, we have a
Zoom. Praise
Jesus. Where are you? There are
three witnesses in heaven. The Father,
Chigambo,
the Word,
and
the Holy Spirit.
Bano yomuntu kakale kankubuza okusira ku kikolo kyetta kyogwo kiraba osobola okwawula ekigambo n'ekitafu wamu
n'omuntu
butanga bayunge bulungi yesu yebaza bano bebajulirwa basatu abamanyi ebintu byonna
ebyatandika
era kitafu ayogera
n'ababiri
nga abagambo tugenze mu bibiliya
Genesis chapter 26.
Okuva edda n'edda.
Bible
yebuzaabuza.
Bible confuses here.
Ndi awala tegeera.
Ebagamba.
Kati Katonda yali ayogera
n'ani.
Nga beerabidde baaliwo. Yatandikana n'ekigambo kye n'omwoyo gwe.
Listen to this verse. I want to understand what is called Lord in this Bible. That you be unsealed from you. And when he's reading,
I know who you are.
The Father,
all
the Holy Spirit, all his words.
Whenever you are sura and sura far, nor you are makumi ari mumukaga. Buga katonda na yoga na chukole omu mungeli afe. mukifaananyi kyaffe bakugeega ebyomunyanja n'ebibuuka waggulu n'ente y'ensi n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi
olwokubanga bano bwe bajulira abasa eyaliwo okuva ku lubiri ekyo kyaffe n'ekigambo kye n'omwoyo kati abagamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe bwolowooza ani yaliwo naye kuntandikwa
banyumyemu
ale katonda kankubu sinna kyemalira era kitaffe olwatanda n'ekigambo kye n'omwoyo ate nga buli omu ategeera era nga nafe tuli emyoyo ekyava katonda twalutakibwa ku kigambo mukama ffe yesu kyava yogera mu yokaana 15 nze muzabibu olwaddala omulimu atatu naye laba ekitabi gy'oli nawe ettabi linnangira
bagyoliomu n'okutegeera
kati n'omwoyo atandika n'ekitaffe n'omwoyo
mukitaffe
atandise
n'omwoyobanyumyamu
tukole okuera mu ngeri yaffe mulaba muli olowooza katonda yeye yeyogeza yesu yebazibu kankubulira ekintu kimu katonda olwokuba ng'atandise n'ekigambo kyo n'omwoyo kyova owulira ng'agamba omuntu afuuse
ng'omukulu
tetwatala muntu yenna tufaanana afuuse
ng'omukulu
tumugobe mu nsi kubanga bo tewali ayina kubafaanana wadde okuba enkana buliriza bulungi nnyo simanyi oba ontegeera agambye mu lubereberye ensula yakusatu abiri mu bbiri
lubereberye ensula eyokusatu n'olunyirwa 22 mukama katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omuntu ffe okumanyanga obulungi n'obubi
ekitegeeza bano be bamanyi bokka abasaba naye waliwo omuntu mbwolugezigezi mbw afuuse
ng'omuntu
tekisoboke mugobe mu lusiri omukwani naani jenkugambe nti siru wekuvaako ng'osoba kino
ekyawandikibwa
noddamu kubuzaabuzibwa akuse ng'omukwani naani ekyo kiba tuniya ayagadde kwefaananyiza kitaffe ayagadde kwefaananyiza omwoyo mutukufu n'ekigambo
kyeakuse
ng'omukufu tukoze tutya buliriza ennimi eziri mu
bayibuli
eno siru y'omwoyo mutukufu siru namba
7
gyetutandikiddemu era oyinza okubuuza twali tuvudde ku namba
7
yesu yewazibwa yekulira byonna
ebisigadde
kubanga ojawulira kitaffe ng'ayogera omwana ng'ayogera n'omwoyo mutukufu yesu yewazibwa kati kyenvudde nkugamba
nti
agamba afuuse
ng'omukulu
kitaffe tabanga odikiteeta atina ekigambo
kyawulira
n'omwoyo buliriza lubereberye ku mirembe mutandise n'olusooka
lubereberye essula ya 11 n'olunyi olusooka n'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyu mu nsi Sinaali ne batuula omwo ne bagambagana nti kale nno tukole amatoffaali tugookere ddala awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekiritutuusa entikko yaakyo mu ggulu
twagala tugende mu ggulu
baatugobayo
baagala tusooke tubeere
batukufuyamagezi
omanyi baatugoba eri mu lubereberye eri byakuddamu nga
tutudde
twawulirako olusuku mu
ggulu
bakolisa ekyokubiri 12 kakati bano baali bubaagala nga beekobanya ne sitaani baddeyo basinkane katonda
kitaffe
wamu n'omwana n'omwoyo mutukufu kati kitaffe n'agamba omanyi ono ye pulaana kati yomwe ye mukama fe Yesu.
Now our master Jesus
asita kuliyeta ye mutonzi
kafuru mukutonzi is a workman at what has been planned.
Kati wali wabiteeka mu
nkola someone who implements them
umoyo mutu
that is the Holy Spirit
yavaa kina nti atuma umoyo
mutu and they are created.
James 11:4. Nekakano tewali kintu kigenda okubalema kye baagala okukola kale nno tukke
nani
we get down with who
kale nno tukke
let us go down
kugambye okuvuba edda
abamufaananira
mukutegeera
okulowooza
ne mukufumiintiriza
tutawulireyo olulimi lwabwe baleme okutegeera enjogera yaabwe bukana bokka. Bwatyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubuna ensi
zonna. The one who implemented is the
Holy Spirit.
That's why Acts 2, he restored back all the times when he had come. Praise Jesus.
So
Acts 2, the Spirit when he came,
and he spoke
all the tongues of the entire nation. The one who came that time and confused the tongues of the people, and each was given their own. Now when he
comes
to Acts 2, he is the one
who
responds at the same time.
Yes,
praise Jesus.
So you know, my dear
brethren,
even
when they are sending, the Father knows, the Word knows,
and
the Master Jesus.
I don't know what
an even spirit.
And
they ask
in his
hands.
And then you see,
tongues are right there.
But
you have not minded.
For us,
the seal which is surrounding you.
Seal number seven.
The Spirit of the Lord. What has been keeping God the Father?
No.
And the Holy Spirit. Have to understand things. Unless we draw
close
to God, the Spirit of the Lord,
we will not be able
to understand the words of God.
Isaiah 6.
Isaiah 6:8.
Sayisula ey'omukaaga n'olunyiri olw'omunaana. Neekulya eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti n'atumaani era n'atugenderaani.
Ani atugenderawo?
Who will go for us on our behalf? Whom am I going to send? And who will go for on our behalf?
Ani n'ani gwe bagenderawo?
And whose behalf is someone going to go for them?
Nze nkugambye ennimi
ezimubaiulitusoma
n'otakifanako
tokirowooza
tekijjana mu mutima kyova olaba agamba mu Isaaya olw'omwenda paka ma 15 nti banjogera ku mimwa naye emitima gyo giri wala yakomyawo Matayo 15 nti wano oyogere Mukama naye okulowooza nti Mukama alimu n'ekigambo naye
omwe mutukuvu
bw'osoma n'atugenderwa
go for us cannot begin to think who and who are they going on their behalf. That sin which is there, you cannot mind that.
Isaiah 6:8. Natumani era natugenderani n'ekyokanjogera nti nze nzuuno
n'agamba munnange nze ngenda
kubagenderawo
aze kulwani nekulwani Yesu yebaze
nze
njagadde okutegeere bantu tegenda kuddamu
kubiranga
kuba bwona awulira mukama tulowooza nti buliwoosa wa mukama osome kitaffe waliwo ne omwana era waliwo omwoyo
omutukuvu
kyovula ba mukama waffe yesu bwatuuka ku nsi nagamba mu yokaana essula y'omunaana ibulayimu nga tannakuba
omwoyo
nebamugamba tonnaweza myaka
ataano
nkugamba ani
ng'obadde
nga tebamanyi ani yasekuusi
yesu
yebazibwe naye bayibuli oba ennyonnyola ani yali yasekuusi kasooke somu yokaana emu njagala siri bwe ogende
maaso
otandika otegeere
nti
bayibuli enu bwaba boogera ku mukama mulimu
ekitaffe
mulimu
omwana
era mulimu
John 8. John 8:49.
Naye nze sinoonya kitiibwa kyange waali anoonya era asala omusango
nyabagamba waali
naye
olwokuba
tebamanyikitaffe
yali mu
kristu
nayogera
n'ensi
bwoba osome bulungi bakolisa
ekyokuesula
ey'okutaana okuva ku lw'ekkumi
n'akumi
na
musanvu
bayibuli yegamba nti katonda yali mu kristu ng'atabagana n'ensi kitaffe yasikiranga mu ggulu n'ayisaamu n'amaloboozi okwogera naffe naye nga tetusoba muwuli tugenda kuba tubiwulira mu maaso nga tujjaku siriyo mwe w'amagezi bamwe yakweka amaloboozi gonna okusobola okuba nga mu bayibuli osobola omuwulira n'omanya nti kitaffe katayogera n'omanya we mwoyo
mutukuvu
yagakweka mwoyo w'amagezi kubanga yakola kye bayita protection and defense adifendinga katonda
okukamanan'okumukuuma sokumubita
kuli
n'omwamutegeeddala ddala mbagamba nti omuntu bw'akukwata ekigambo kyange kaliraba kufa emirembe n'emirembe
kati wali wayogera nabo abagamba ddaladdala mbagamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange kalireka kufa ani wayogera
obwo
balowooza nga yesu byabagamba kumbe kigambo kiba kya katonda
kitaffe
kati abagambye omukwata ekigambo
kyange
temulireka kufa kubanga yabadde yakabagamba waali kitange n'ajjayo eddoboozi bagamba nti omunakwata ekigambo
kyange
temulireka kufa nagamba ne
obaagamba
olumu baalowooza yesu baayogeza buyinza kimu bumeze naffe yajjangayo eddoboozi
mmwe
naye nga tebasoba muwulira ye nangina ekigambo olimi lubuliddewo wano bwe munaakwata ekigambo kyange waawulidde ku lubereberye waliwo kigambo ngaaliawo ne katonda kitegeeza ekigambo kya kitaffe kati abaga kigambo oyo
gwenatumye
singa mumunywegera temuliira bakufa bagamba mmere y'abakulu yesu yebazibwa naye y'abaana ba katonda It is us what
stands the church. We minister. And we say that some are not your level.
We
urge you with God who revealed them.
In
Deuteronomy 29:29, what is revealed is for us and our children.
When revealed
the book, it is for us.
Yes, we have
Jesus.
Now,
don't you understand?
Yes, we have
Praise
God.
Even when you go to the Bible college, you don't find them there.
Or theology.
Or theology.
It's
hard.
We need the
Spirit of the Lord.
He
alone reveals the kingdom of God.
Except
the Bible
college,
there is a false
truth.
But there are a few. Yes, we have a John 8:52. And they told him, that voice
was
spoken, that they were your word. They immediately abused the father of that understanding. And they told him, we have known that now you're demon possessed. What made them this? The man was speaking many voices out of him. He has spoken of his word. Yet initially told him, it's the word.
I don't
know where you shall run from him and escape from him. Even people
are
calling themselves lords. You even give it to the judges. But let me tell you,
you
are not a lord. Even you claim to be a lord.
Lord
Mayor,
the
Lord things you do, the Bible speaks
that
there's not any other law.
The Bible speaks
that you never have any other laws.
Yes, you have
Jesus. Jesus.
Katimanya nti siri kuongeza
kuku.
Ogena kunywera.
Kumwonde
na baadhi ya jimbo siri chaji tafe.
Etsiri
chaji kama mukama fuyesi.
Ubo
mwa moro kuku. Tukwa kara kumanya chujeli kwa. What if we na mukama mwa moro kusinga?
Do you have any other Lord besides them?
Kuri miyopani sura ya mnana na uliyili wa makumi ya tano mstari.
John 8:53.
Gwe mkuru obuchia
Now they begin to tell
him, you are you older than our father Abraham who died? John 8:52.
Ibrahim never
Bait mau di dani ya bagaimana?
Even though you are told,
Oriya mana cerita tu?
Nah,
bagaimana? Nanti mau cerita macam apa? Cucu cerita je.
Bukan
apa cerita macam?
Mungkin
aku bila mana?
Katanya
dia punya sistem. Bukan apa cerita macam?
Buah,
bukan cerita macam.
Which what you have? Who are you?
Oriya ada nama siapa? Yohana Munana.
John 8:53.
Our father Abraham
himself. The word himself.
Uliza kiyawadda mchino chari chia wa kuwa kulachi.
What he replied to them.
Chino chari chia kuwa kwesi chara kuwa kwa jenja ni
yesu chari wa. Make them stumble on this stone.
Umanye wali wa mtu makumisi.
When he said on earth.
Misawa bini mungu
nana. That 28.
Kunyule kumi nenye kwa kabili.
Na
mga ama adajanga jenjeri guisa.
He's coming like a stone. He is coming like a stone. People fall. And stumble.
That when you go on the ground,
you can tell
the
word you cannot
tell it.
And you fall.
That's the word you
answer them and they got mad. John 8:53. He was the one even sending the prophet. The prophet's coming. He was there. And the father asked him, who will go for us? The prophets came when they were seeing him.
Wait,
who do you claim to be?
When I am a man,
and they were totally confused now. Who keeps his word?
Are
you the one the word yourself? You keep yourself. They totally got confused.
Yohana isura ya 8 n'oluyiri lwa 5.
John 8:55.
Era nkwata ekigambo kye. Ibrahimu jajjamwe yasabika okulaba olunaku lwange.
Ibrahimu kakati Yesu n'akobona abagabo. Ibrahimu
jajjamwe. Abraham your father.
Yasabika okulaba
nganzikya. When I was coming.
Umanyi Ibrahimu yali already mu
nsi. You know he was already in the garden.
N'alaba nga Yesu
ajja. And this time Jesus was coming on earth.
Kigamba ajja ku nsi okwambala.
The word is coming on earth.
Yalulinda nnyo nnyo ebbanga
ddene. Eagerly awaited for that day.
Babo baali bagenda.
When they had already gone back.
Bali ali eri nno.
He's right there.
Bana abamuwakanira bali
ku nsi.
Babo bwe yafaali mu ttaka.
They think he died in the ground. They speak of Abraham.
Mube Ibrahimu ali eri.
Abraham is in
the garden. Alaba nga kulwa Yesu nga ajja.
You see Jesus is there coming.
Yohana esula ya 8 n'oluyiri.
John 8:56.
Now
he
saw that
he was in the grave in that day.
It
wasn't in hell. He was saying it was in heaven. What Jesus explains in Luke. He was in the garden. And this throne of God is right there. And
our
master, when he was coming, Abraham was seeing all this.
John 8:57.
You are not even 50 years.
When
they were speaking, they never understood him. When John begins,
John begins.
You came was God himself. John 8:57.
Nali wewe.
I was already there.
Ibrahim nana kuzaliwa.
Abraham was. And they said to this
Ama injangali kwa kwanga simu.
Where are the stories?
Sijia kukiriza ndoni ya watu.
We cannot bear this madness. Let me tell you.
The
still
not
Bible. Just look at the Bible like
that.
And I just
surprised.
How can a Muslim
argue
with a
politician?
So he might argue with you and remove the sin. If you have been arguing Jesus is the Son, now he's caught. He was even there before the world was. And I break you totally. Talks have been in heaven. When they are
destroyed,
they are free. We see
what
we need. They said, man, our image.
No, but again, I put it to
Jacob.
We are not going to
be
counselors. We are not going to be
counselors.
We are not going to
be
counselors.
We are not going
to be counselors. We are not going
to be counselors.
We are not going to be counselors. We are not going to be
counselors. We are not going to be counselors.
Sometimes
the person will be falling on stone.
You fall from the water
and hard like stone. You want to eat, you can't eat it.
Yes, you
must. Praise
Jesus. What followed when he told them this? You can't swear, I'm
Nana, nor you are Makumi. Atano Mumu is John chapter 8, verse 59. To Sukanga, not exceed there.
In our world is a cartoon.
We are God.
We know we have to
come here from the Father.
Wait to come with him for yes.
What a master Jesus,
the Holy
Spirit.
To Sukanga,
never exceed there.
You find it straight so far when you are coming.
John chapter 1, verse 10.
Yarimon see, and see a boy of who wait. And then see a movie.
yali munsi
yenyini
yagikola
eyajja tewali yatuate
nankubuulirekikyali emyaka mingi
kubanga ensi
bategeera ni
yajjan'okutuusa
kanisa nayo mingi
enabobamwita
mwana
munaye
kyakisinga
oli
yalimu kulubiribiri
wenyini katonda yatandikaoyoyajja munsi
ye yagitonda
omulaba
olunya olwokusatu bakugamba
wetandika
n'olusooka pano ku lwokusatu
ku
lubereberye waliwo kigambo kigambo naba awali katonda kigambo naba katonda oyo eyalimu ku lubereberye awali katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era bwataali ye tebwakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa
tyovuna dakugambya yali munsi nga nesi
yajikola
kati mulimu abakyakaya mu yesu si mukama oyogera biki naye bayibuli yakulabula buli viivi
nina
omufukaabeera atina buli lulimi
nina
okwatula
yesu mukama
omanyi bakuba
emiiaaaaaulimi
lulinaokubunabaukiriza yesu yatula kati nti ye mukama mulungi
bukya
kubanga ekigambo kigamba buli lulimi na buli viri balina
omufukaaliyeoyagala
fukamiira magombe omanye omugaga
yabatume
razaaaoagenda alabule baganda eri obikkiriza nti ye mukama munnange naye nga tokyadda tebagamba nti abanayagala wabula buli lulimi ojja kwatulira gyotatekeddwa
gwatuyesu
yebazimukirungi yatulenga obudde
bukyaliera
okukirize nga yesu yemukama nga
bukya
kubanga abatamutegedde balina okukkiriza lwa mpaka nti oyo mukama bulijjo tuzee ku lunyiriro olwekumi yokaana esula esooko teyategeera ani yajja bankubuuza ekimu walokoka emirundi ebbanga
eyisi
wategeera yesu kitegeeza obadde okyali mu nsi kuba ensi yennyini
yeetamutegeere
tetumumanyi nga mukama okusinga ku mwana womanyi kukomana okumwana naye bakusuubira
okugenderakoaiti
mukama yatandika ekigambo ekyatandikamu nakitafuwamu n'omwoyo gaali gammwe omanyi mugana nimu epanga ku nsi kuno mu yesu tumweko wanazimba akayumba atekewo ekuana kukanisa ganosiwa matwalege afuga okuva mu ggulu paka ku nsi era kitaffe yasiima ebintu byonna nabikwasa kumwana baba oyo muntu omu tayinza kunyinga ngaekigambo kyovuola n'omwe mutukuvu bamutusindikamu
abeeremuokukakasa
nti ennyumba ya katonda era ekyo kimunyiiza kubanga omwana we yali yesu yebazibu yajja mu matwali
waliwo
olugero
nti
nanyini luli mu matayi nti omusajja ajja n'asimba olusuku
n'aleka
nga
lukwasisan'atuma
abaatumi
nbaka
ku mwana
ng'alowooza
nti omwana
bw'anaabazza
naye olusuku olwe luliwe
yensono
okwatuli
n'ebigirizi
yesu yebazibwa oluli mu lugero olwo
ekigambo
mu ngero kitegeeza ebigambo
eby'amagezi
n'okutegeera yesu yebazibwa yali mu matwale ge
bali
mu matwale ge
tebaamusiba
kakati kwe kundi
nkulekedde
ennyumba yange
osu newayita
ebbanga n'okuteerabira ngenda okujja mu nyumba
kuwasina
ne wenteeka wuliriza bulungi simanyi
omutegakeno
ennyumba ya
kristo
ensene kwe tuli
neggulu
lyonna kati yatulekera ebbanga nga liyise
okugolera
ekitondawo
ye
nadda
mu kulunaati
agenda okudda
nga talina
ne wasalula omwoyo omutukuvu
amwogeramuomwana
womutalina
ne wasalu
bamuzaya namukiraalo
okimanyi
nti agenda okutuukaosaba akayumba
nga
kyokka amatwale gonna gage waliwo emigga abantu gye balunze
ejakkeyeena
nga
gyakugoba
mukama w'ennyumba mu
nyumba ye ne
mumukuba emiggo ne
musindiikira
matwale gage
nga
ye twebaza katonda
olwolugeri
oluddamu
naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba katonda
bebakkiriza erinnya
lye
n'erinnya lyoyo
ye
mukama waffe yesu kristo
era
kigambo kya
katonda
yesu yebazibwa so mutemesa ekisooka nga njagala okuba nga akomekkereza olw'obudde omusa ekisooka
31
nti eyajja ku nsi
ddala ddala
mukama
naye
bino byekwese mabega wa mukama
okusobola
okutegeera
kuosoma
mukama
timoteewo ekisooka essula y'okusatu olunyiro 16 era awatali kubuusabuusa ekyaba ky'okutya katonda kyekikulu oyo eyalabisibwa
Let's read the English version,
1 Timothy 3:16.
Timothy, 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh.
God. God who came here. And his Lord.
simanyi obondegera
ekyama
kyokutya katonda awatali kubuusabuusa abinyonyola bino ye mwoyo wa mugambo
ali
mu batume ne
basaba
annyonnyola
eyajja
ku nsi
katonda
nve mu yokaana omwana
ngena
nempulira ku
top tv bakayanaoba
yesu
mwana
ekintu noba okyakikalana
kuzino katonda
katonda yali
kukatondamalemuzi
yesu
yebazibwaebamalayika balakikiriaoyo
katondamukama
era
baagaana
kubikulwa
12:7
nobaluka
olutalomujja fulumala temukkiriza nti
emukama
kati kwate akugonda nti emukama ogendagenda
omuganda
agamba
bagoba
bikere
oba
bagoba benya
ate ebikere nabo bijja
webagobera omunye okubeera
kutukula
gwe ekikere ekiva mu bizizi
ebitukala stagnant water coming in.
Naye kumwana ayogera nti entebe yo ayikatonda
uliza kitafu bwagamba omwana
no
entebe yo ayikatonda omuyagaba ezidafu
god
entebe yo ayikatonda
front of god
obana yaba kirizo mwana wa katonda
baba accept his son is god
uwaka nacho
can you ask about that
bino wobi so bisomere mwaka wo moyo wa mukama
nje
kubo so bibi
able to understand that. Hebrews chapter 1 verse
8. Zaburi ya kinana mubiri olunyiri olusooka Katonda ayimirira mu kibiina kya Katonda asala emisango kuba Katonda
Murunyi wa mukaga
Zaburi ya kinana mubiri olunyiri olusooka nti asala emisango muba katonda muri tusawa okusalanga emisango ekitali kya nsonga
kakati nabagamba
now did you tell them
ye musalamu etumutegeera
now what you're judging is unjust but there's a God
asobola kunyina mukibina kyaka
standard assembly of God
and
he judge rightly
kati omoyo
now it's called spirit.
You will
hear what? The Spirit of Christ.
At the moment,
and you hear the Spirit of the Father. Because they have one Spirit.
To be in one Spirit.
That we can be Christ and be also the Father. That's why
we
are baptized to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let's read Romans. More of that we shall continue to check it out. Romans chapter 8.
Barumi esula eyomunana.
Kudansi na lomugiriri. Masumoro mwena.
Barumi esula ya munana na lomugiriri.
Romans 8 verse 9.
Na yemu temuli mumubiri. Wabula mumoyo. Obango mumoyo gwakatunda atula mumoyo.
Nti obango mumoyo gwakatunda.
The Spirit of the Lord
atula mumoyo.
Lives in you.
Ono mumoyo avira kila mchitafu.
It comes from right the Father.
Atengera bwana.
And is of who?
Barumi 8:9. Obango mumoyo gwakatunda atula mumoyo. Na iyo omuntu gwataba na mumoyo.
Kakana atichisela chichimu nebapuka.
Now at the same time they say.
Kumoyo gwakatunda. Atika kumoyo gwakigambo kama
Yesu. The word Jesus.
It doesn't go down on way.
They do upload their spirit.
Yes, it did.
What follows?
Yes, you never see.
Praise Jesus.
That's where
they're going to place to check your.
If you two became
one of them,
they
expect you to come as a branch.
The
spirit of wisdom and understanding. And in counsel. The spirit of power. The spirit of knowledge and fear of God. That day, it will be Thursday and Friday. We are going to begin hearing. And the Father is saying,
I am the earth.
And
the
Father. And the what would say, me to have the Alpha.
And I
think you hear this word. They are right in the
Bible,
but no one minds them. Hidden behind
the Lord.
Who is the Lord?
Is
the Father? Is the Son? Is the Holy Spirit? And the three are one.
The
our beginning. The Father begins with the one and the Holy Spirit is right there. And they begin to praise it out.
If we are
going
to be in heaven,
how are we going to relieve?
That's
why they are the true witnesses from the beginning.
Kale tujja kuwatandikira.
Matulira
kitafu.
Kazi ya
the Father. Na yatu ya Mungu. Kama kwa Mungu.